mommy.
Westside music.
Get some dialect.
Shake for me, kaka siyo common. Kakufa mawezi, ya kusansi ya fahodon. Nililise with your onion booty. Unilise ni 50 second yo kwa kufitia. Kwa jainge mokuna ninja mwateka. Unifama waltos, nyo mbeke sina mwanja. Do a thing I've never seen before. Appetizing, we got naka movie for. Buddies like you in the beauty of sky. Sivi ni boy kutulela kwa mtai. Jakuwa wana ni bread look kumele kwa loaf. To spend I'm red until you say it's enough. Ina ni ABC ni bulukele D. Matela F ya lutulile ki E. Lupanga pa wakapo inge alpha ni beti. Niketi leo nafa komi easy.
Umanipanga oga vina. Oke ni lasile poka jake oma vina. Siva kasiva keo vina. Kabwela hoti ga dance keo vina. Yeah, kalela kufeza shata bando. Bando kufela muta fela fela sina kando.
Yeah,
mapabu kimona monsi sitela ni venji kisa kika dance. Kaka siyo common. Ah hey, 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 kaka siyo common. Shake for me, kale kaka siyo common.
Make it wine nge kabulu bulu we go half me for sapa lukachana. Sita poni nga mulendo. Ishimbange ya sita mboni ukwa musinjo. It's a long story na line feel aku back door. Back it up a little bit for me put some ad lips. Drop it down pick it up nge ano pa something. Face of a roll for your body is a platter. Ni mama zo wanta visa nge mutua. Zansa visa zise nyutua. Watula kuna kona kukutulula. Wena ki crossover na bitula nge baba ya mabuse. Value kimkuba ni my exports. Bali kibukuba that's the next skills. Forever young your skin ya telela. Karuki young ya kusina zo tenge ya.
Umanipanga oga vina. Oke ni lasile poka jake oma vina. Siva kasiva keo vina. Kapwela huti ga dance keo vina. Yeah. Kalela kufeza shata bando. Bando kufela muta fela fela sina kando.
Yeah.
Mapabu kimona monsi sitela ni venji kisa kika dance. Kaka siyo common. Ah hey, kaka siyo common. Ah hey, kaka siyo common. Ah hey, kaka siyo common. Shake for me, kale kaka siyo common.
Downloaded from westsidemusicblog.net.
Kaide J Mwami, J Kaide on the beat.